studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alkamisar sappo e jolle wuro utto jena yamde sokido studio tamani miden tawa der maison de la presse do bomoko do jottino no do kabaruji di yumor waygal kanko no dirte do ganni kanto wonto o gi jande do grabo competitivité be bi kidal ton yoga e gubede fu awa so pudi wattu jono san wonde wadde gidal feude e leydi Niger ndi dido halaji kanko lamid leydi Niger ndi noddirte Mamadou Issoufou kanko hokkidi wakande mo lanono e journal gal noddirte Zine Afrique gal de majjundo wi lam malion han tawede tatteji di fu non tan wattu so dena go hewte min giltini mikoroji amen di honno adiji di gorino jotindirde so jamarnde bami fa yidi hodoni faana modo hodo fu wadde so jamarnde na wadon o ngaram famtade dum le journal gal birki sembe cendi wattu jono yimbele annibe lamade fedde neb no dirta fema futu le leedi meden di dum andama yin gondube dartude o do lamu le on do wattu fuure o bele fiobe basket le leedi senegal be jabbi kiyade quart de finale di won sembe kabaruji dum jogini on do bete andi di bismillah modon e hedate holiti individu wattu jono kidal ana hulbini nokkule de fufa yotto le leedi Niger ndi wajibu tan sina lamu mali o tawe ton ko yaawi dido halaji kanko lamit leedi Niger ndi mobnodirde Mamadou Issoufou kanko halidi le journal gal mobnodirde Zine Afrique gal le majjuno holiti wiide wattu jono dabareji kani fiedo hen sona dun dadi hunde futo kidal to iwrate halaji makko di fa kebe famtar kedden Ousmane Diko
le ko kanko president leedi Niger Orlando ko holiti kidal ana latani leedi Niger ti dalle Mamadou Issoufou non waro wadde masiba le leedi makko ni yo le region o ngartata satuji mali e leedi Niger non ana ngoni e le gubal G5 Sahelgal le habgol e torra e wi makko miden gondi e habade e bawde amen pawarde e notagol wallobe men e le ko kanko kanaka leedi Niger ndi o holliti wiide du torrobe ana jidi waltinde walde ne men gondi de se ngadande walde hakkunde sinuji yo dun tuugol gol men chamata e le mudun e wi Mamadou Issoufou faana hono sakitade e haldude wadobe torrabe horejo leedi Niger o ka wi dun ko fay milo waddata e wi makko be kaldata e wadobe torra bendo hormu endu jatika ndartata haldede jati nenna kana habugode mabbe heddo e wonde bangal denagu fawarde e yirwere e leeko kanko president leedi Niger holliti ila 2012 lam mali wala le pale kewde sahal mudun fawarde e yoga e kere akunume e leedi Niger dubi nay tagal sinigol kawral e derintenangal du de pale fa hande ngala e hawjinde laamu
donke ande koliti wiide ko kanko horeji leedi Niger ndi o hali ko yudum gonga jati Ali Tunkara wihi wattu jono sa jewi yoga dati di fufato kidal to iwrato sob nanna leedi Niger ndi wattu jono o wihi feso laamu mali o wirfitiki le ngal lura kidal de wawa hubude nokkule gonde ton de fu kede mako mo sifido hen
yo larmi mali tawetum e kanyedum tawrede e bawde kasindinaade bangal gidali terrorisme en dum do no waw jati latade sababu en kebata ko min jeli non no gila boy e hadde dum no yarwul yeso terrorisme yakku buru fufu gubbe yadda galide den non min mila wiide eden kasindini jati kejaabe lamu lidi mali ndi tawetum wakkat jun o wana fi bangal yimbele seden ka lamu lidi ndi tawetum hakika e le tatteji kidal fufu dum latta dum sababu gubbe kaptoje gonde tunde njoppa nuku o ndena nuku o warta jungu leedi Mali hono ni nukuji guddi leedi ndi hono ni nuku wagadu na jeyda e region kay
sekram fa kebon kabaruji ko wonli leedi Mali fu kanye kabaruji si jotamani ngabeddo WhatsApp binde si jotamani fewde o do numero chapade jeddi jeddi mere go chapade juye jetti mere go ko yata sukabe temedro e chapande joyon kanyum en bara li libbitati arandeji hitane 2019 ko yata sukabe chapande jaddom e joyon wobbe kasen du kanye barmina hono bonandaji gondude wadde li leedi meden di do kabaruji fedde noddata UNICEF de kanyum hokki dum le majjundube mbi ko buru sukabe unay tato non kaja notede wattu joro le ko yaawi be mbi be gonde fiddi do hen dabareji fa kebe famtare fa de kedden Ousmane Diko
le ko heba andede tafe e le tongande Nations Unies de natirgo sukabe e gube bande kaborde de sowinde didi burde hitande 2018 de e wi tongande de fa hande ana buri janginede temel jenay keddide e uddade batte wayde de nagu ana ya yeso fu masibaka ana raba do heewi le Mali sukabe ana gondi e kutteji du le hultude warede na barminede fa warde e natinede gube bande kaborde de e wi kanko hore ji UNICEF arieta for o oɗo kabaru waddani ɓeydagol kasindine ndenagu ley sahal fawarde e ley wuddu Mali. Les régions motti o nan ɓeydagol masiba hakkunde sinuji fawarde e wodugol guɓɓe ɓarɗe kaɓorɗe ɗe waddani masibaji kewɗi gonduɗe e waɗa watta fa hewɓe keddima hen kañum e kewal sukaɓe du eggoɓe na sertoɓe du e galleji mumen fawarde e wonduɓe du e ɓe ndenaki du e torra yanede na rubinede hakkillaji e ley ko tongande nde holliti. Le hitan 2019 nde UNICEF non ana wondi e daranade fafabo jo'ingol hakkillaji ko ɓuuri 1992 ɓiɗɗo debbo e gorko e torra hewti bangal baasi. UNICEF kañum e gollidi mum gollirde daranide ndenaki sukaɓe ana kasindini faɓede yalla ana mbawa rende ɓeɗo sukaɓe ɓurɓe fuu hasindinde.
Do kabaruji di puɗata do mi halni ono jotali worri leleedi Mali ndi yo dum fina tawa non dum worri ile awalun hodo wadi so yimbe le be ana jotindira hodo fooni fanaaji di do golleji fa keben famtaade ngare kede mumin sendebo Mamadou Samassi ko pewni en do hen
dentudo e hala nasifa yokaji jotugol yo fina tawa bibbe leedi Mali immade mun yo faabude dental hakkuna yimbe le yo dum Mamadou Ben Cherif Jabate horejo fedde jeli be leedi Mali holiti wiide
salue quelqu'un
jotude neɗɗo yo tofon battade joom yo ɗum sifa needi e teddengal sinuji ɗi fof sifa jotali muɗum ɗum lawto sababu hewtagol hoolare hakkunde yimɓele
sifu e sifa jowtugol mum noon le sahal leydi ndi to koroboroɓe e misali bala walla ɓe dokkata baaliki en yo ɗum jaaji sango andanɗo fina tawa ton en holliti wiide
to songaɓe toon hokkude balwal mum yo hollitinde mine rewa Allah mi gollon kala ko jeliɗa wajuji ma ɗum jokkam ɓeydorto faamu bange maɗa.
Le nokkuule yokaji le région Sikasso rewɓe ana coppino jowtude yo hollitinde teddengal yo ɗum kile sigi sanugo gollowo gonɗo e foftere kañi andanɗo kabaru finatawa holliti wiide
to sen fo en toon ko ɓuuri hewde neɗɗo daroto ka e dow alhaali teddengal joomum turoto seeɗen ɗum fof bangal rewɓeɓe e misala so surbonno jotta abba mum o turoto seeɗen batte needi ka wona fi batte maccu kaku rewɓe.
Wakkati joni ɗi sifa jowtugol ana wondi e majjude hewɓe juuɗe ɓe mbeɗondirta e wi honjotoɓe hewɓe ana hani faaɓe finatawaji men
hollitindi wiide ko nayiri bangal figol ballon wattu jono yimɓele anniɓe fa laamo fema futtuɓe wiyama yuɓɓo inɗe o ka andanama saabi de kabaruji ɗi fu dokkama talatare ƴaɓɓinonde le on ɗo wattu fu fiyoɓe basketti ɗum woni ballon juuɗe ɓe hollitawede rewɓele ɓe ɓe jeehi nokku noddirteɗo quart de final ɗum woni yembere mabɓe wondude wadde to Dakar to
jaga muule Mali noon kawi république démocratique du Congo senandu capanɗe jetti e ɗiɗi se kañum darodi e capanɗe joyyi e jeegom le o kaw ɗiɗo ɓo Mali ardi ke fedde nde woni ley mum nde yeehi quart de final du le afro basket senior kabaru goɗɗo gondaɗo yo andingo yuɓɓo inɗe darto laatade hoore fima foot taton gondi e dartude le wote carta ñande noga e jeena lewru out ndu yo Sala Babi Mamoutou Touré Di Bavie fawarde e jettino kabaruji Alassane Souleymane sana on tan ɗiɗon heddiɓe dartoɓe ka Sala Babi kañi e Mamoutou Touré ka ɓenɗo hoore mum ɗon no gotidino ley dartugol fima foot hitan 2017 nde ka oɗo wote noon sekitori ke no yirraka fa waddani tiiɗalaji leƴƴingol golleji ballon Mali le duuɓi kewɗi farde bureau keso o joɗade noon ñande noga e jeenayi août championnat national ligue 1 fuɗɗiti ñande aljumare nde caggal koselno duuɓi ɗiɗi ko le heeƴo muɗum ñalade arandere nde piiɗe kewɗe gaɗan avenir de Tombouctou kañe AS Bakar Dia de Barawli piiɗan Sony de Gao kañe association sportive de Bamako du piiɗan
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse et fedde leyɗe Europe
sikiram ndeƴel hoɗni en les raison ngaji meɗen ndi en puɗɗiran nokku noddirteɗo yoro so suudu meɗe won nokku noddirteɗo kifo so kuuri kumbiya e bourra hollitamede wattu jone ɓe gondi e fabire ton courant ngaji ngeɗteɗi ley nangue ɗi ɗiɗo courant ngaji fo puɗɗi moƴƴinede le cuuɗi meɗi mabɓe gondi toon ɗi ko woni fana muɗu faɓe ɗe alahono yaware han heɓirede le oɗo nokku yo fedde ONG nde ɓe noddirte Lix Diaf ummine kabaru haggirtere laamu kañe e laamu lobbo le heƴƴuji mabɓe 2023 ɓe gondi e gollude ɗiɗo golleji. C'est yuru da garanti min ren okuli ko rodo wattu jone be kolliti do projet keso bangi ton kando humanade yuru were kebal le lamu kuli ko ro e mangal mudul o do projet ko anni watte li henan yafa e mili yoji temede jeppe chapa temede jette chapande jeppino be kolliti wiide cfa fa do fa bo hono kabar hagiter lamu ton do dewtede yolon yuru were ko nayi bangal kebe hani wadde le cercle kati kangaba kany e kuli ko ro gontube ron da dido gal musa radio fedde union européenne de tout gorgal fedde région wonde tonde ido golle jan kani wadde to duubi nayi sekrab do katen bete hande do kabaruji meden limin joti on sanne hedade hejju jame ka fande kedde hedade honno andir onno do e seeda yotere meden de ana wodi wassalam
sido tamani